izifundo zemsebenzi elisikhathi nesindawo zenkulu bese kuphenduka inselelo ukuthola isikhathi sakho somndeni okuyinto esemqoka esikhathini sethu esigijimayo nalakho ne-technology sigcina simatasa nangemino yethu sihlala sikwezokuxhumana kubiza ukuqonda ngqo ukwenza isikhathi nomndeni ikakhulukazi lakhona ukudinga sithanda ukudingida lokho ngokuthe xaxa la uhlelwe nezomndeni ngakho hlala ungasuki. Ngubengelele ezomndeni uhlelo kulethelezeluleke iphatheka ngoba ka focus on the family. Sithola umbuzo omkhulu kubaba othe ngingawugcina kanjani umsebenzi wami ekutheni ungadli nesikhathi sami nesomndeni. Ngingumphathi omkhulu enkampani enkulu futhi ngithola kanzima ukuthola ibalance yesikhathi somsebenzi nomndeni. Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi noma ngingasekho emsebenzini ezomsebenzi ihlala ziseqhulune engqondweni yami. Njalo njalo ngifika ekhaya kuphetheni kosuku obelunzima ukuze ngibe nesikhathi esimtoti nomndeni wami kodwa kufumanise ukuthi kusagcwele amagama executive namaclient engqondweni yami lawo ebekade engitholise kanzima osukwini. Ngizizwa ngihluleka ukushiya konke okungidumisa ikhanda emsebenzini qede ngiqoke icathulo zokuba ngubaba. Kukhona engingakuphakamisa? Mhlawumbe sewuvele ngokwenza lokhu sewungena emicabangeni emihle nemikhulu yokwenza uguquko empilweni. Izinto ezingokwehlisa isikhundla sakho nokuguqula idingo zakho zezimali nezinga lokuphila zingehlisa ingcindezi obhekana nayo njengamanje. Nakube leyo mpendulo ingemfushane nokho, maningi amaso ongawenza unqoba impo obhekana nayo engqondweni yakho. Ukhiye, ukufunda ukuthi washintsha kanjani amagiya ukwehlisa ispidi bese uguqula ingqondo la ihleli khona. Ekufeni kwakhe ekhaya, ufuna uzizwe unonkosikazi nezingane zakho. Nakuba le mpi ngengqondo, kodwa ungayilwa ngokomzimba. Khumbula, umqondo nomzimba kuhlangene. Uma ungakwazi ukunyaza umzimba wakho ngecala elithile elisuke likhethwe yingqondo yakho, kuse ngaba ula futhi ukushukumbisa ingqondo ilandele. Ngokuzayo ngamhla ubuya emsebenzini uye ekhaya, kusagcwele iy'nkinga zomsebenzi engqondweni. Ake ucabange nje ukuvesa uthukuma kancane eceni komgwaqo phambi kokuba ufike ekhaya. Ungaba indawo nje yokupaka eshaya umoya. Ungacima imoto, uthathe imizuzu ewu-5 noma ewu-10 uqoqe ingqondo. Vala amehlo akho uhoshe umoya, bese usho umthandazo olula nje. Ungasho uthi, Nkosi, ngibeke esandleni sakho, ngipha ukuthula kwakho, ngilungisele ukuqonda nokuthanda abantu abangilindile ekhaya. Bese uyaphuma emotweni, ujikele esicabheni somgibeli, uvula isicabha, bese ucela ikhasimende noma imeneja iphuma emotweni. Benze bazi ukuthi nakubahlonipha futhi wazise amaqhaza abo emsebenzini nokho abamenyiwe ukuhamba nawe baye ekhaya. Uma kudingekile, washo la magama uwaphimisele ngephimbo eliqinile. Bese uvala umnyango, bese ubuyela ehlalweni sakho njengomshayeli, bese uyayisusa imoto, ibheke ekhaya. Ekufikeni ekhaya, bheka ukuthi ungawenza yini u-10 noma u-15 minutes nonkosikazi wakho, nobabili nje kuphela. Yenza lokho kuqala phambi kokuba uxoxe ney'ngane, ubheke amaphepha nokubuka i-TV phambi kokulungisa okudinga ubaba la ekhaya. Hlala phansi nomkakho ube nesikhathi sokuxoxa buthuleni nobabili. Emva kwalokho, ngena ebhavini, ubhave, bese ushintsha ingubo, ubeke isudi yakho, ugqoke zasekhaya. Zibeke manje kubeni ngumkhwenyana nobaba, ugqoke ngendlela yekhaya manje. Yenza konke ongakwenza ukudlulisa umsebenzi engqondweni. Ze uzizwe ukuba sekhaya. Zenza uzizwe usekhaya 100%. Cabanga ngekhaya bese kwase office, ukushele office kuyibonela khona. Singaphakamisa uthi jeqe kwinsiza etholakala kusafamily.co.za. Ikakhulukazi leka and Stanley ethi, "When work and family collide, keeping your job from cheating your family." Bese yabheka ukuthi khona yini le ncwadi. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.